jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Jam waali sakiraaɓe kettiɓe bisuna moɗon e wattu kabaruji e studio tamani. Ɗeɗo balɗe cactiɗe ɗe toɓoji moɓi gaari nder nokkuji kewɗi leydi Mali ɗi sawambide bonandaji kewɗi ɗum fof e tawede e wi golloɓe météo ɓe ɗum jokkitoto fa cakkite lewru septembre ndu. Feyo sidi wara le cercle ensongo moƴintinte keƴaɓe lawmuɓe andini ɗum yontere ƴaɓɓina nde kalis muɗum no ɓuuri milliard goto sefa. Nelaaɓe hannde nelaaɓe amen gonɓe mottiɓe meman haala liɗɗi kecci mi sawmbino keɓal moɗo wonande rewɓe région o ɗi goni sembe kabaruji amen hannde talatare noga e jeɓi leru août hitande 2019. Mamadou Keita toɓɓogi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sego. Toɓɓoji moɗi taykama tatteji kewɗi leydi Mali ndi e ley ɗeɗo ñalaɗe ɗe ɗi sawmbini bonandaji kewɗi e watugol dabaji galleji kewɗi cami to gawo e menaka fedde MSA holliti e ley communiqué wiide batte muɗum yimɓele hewɓe barmi golloɓe météoɓe ɗum kuliti wiide ɗiɗo toɓoji ɗi jokkitoto fa cakkite nduɗo lewru septembre kaɗanna ko Mariam Koulibaly heɓani en e dow faccitago Ousmane Dikko.
Toɓoji mawɗi deguiɗi ɗi ana keddi e wadde fande bonandaji ley paale leydi men Bamako gawo Tumbutu kañi e menaka région ngaji sahal fawarde wuddu leydi men fu ɓuuri torrade ndiyam noon heeraki cuuɗi e dabaji fawarde e kaaki goɗɗi leyɗeɗo paale noon yimɓe ana kulti fa sanne.
Ley yontere nde fof toɓoji ɗi daratako tan min keeɓi ɗi laati sababu bonandaji kewɗi abbadan min jeeyi hono kikkako ndiyam mago jaasi andi ngabba faba min tewtoto joni caɗele kewɗe min jogiɓe yiwano
fanda rafi doguinirɗi naaɗi moƴƴa jogala fa wardede e cuuɗi ñiɓira no yirra fuu ɓeydi handu wallitagol wakkati ana e sababuji gaddanɗi nokkuji kewɗe yoolade yo ɗon kanko Mahamadou Amadou daraniɗo hawalu o holliti dokkuɗo du dabareji
dumna wiide soni ngalluɗana mawna yaade heƴƴuji ɗum kaani hoccinede hoore e wattu muɗum yalla kullintireji kewɗi nettede ɗum non ko gollaka
gollirde météo ka andini toɓoji mawɗi keddoto wonde fa cakkite lewru ndu nde miccintini mono fuu tinno wattana hakkillo madame Jambate Fatoumata Sandogo hoorejo bureau prévision météo Mali ɗo wonko sefi keɗoɗen mo.
Ne darda on mi wattuno ko e mon hakkillo sanne so ni on paami wiide alhaali kammu o laaɓa sanne pie dabareji ɗi mbawɗon fof yalla oɗon ndena ko e mon e kala jawle mon.
Les communiqué martinaɗo Kumpa Keñe on noon guɓal aja wadde ngal ɗeɓini laamiɓeɓe dow kutteji ñaw e ɗeɗo ndiyameji mbawi waddande yimɓe gawa fawarde e menaka.
Ministre humaninde hawalu holti wiide fonceji mawɗi sappo e ɗiɗi goni ɗi gallure Bamako hasindini banggal jogola kewal ndiyam kammu tawene goto tan woodi wakkati joni o ɗum woni ko holliti Adama Camara arɗo gollirde kabaru cenam e haybigol hawaluji keɗana ko halni Mariam Koulibaly dow faccitago Ousmane Dikko.
E adan fuuni miɗen kaani moƴƴinde doginirɗi ndiya mawɗi fa ndiya heɓa no dogira kañum e tuundele golle emen yo daranade ila waɗali bonandaji ndiyam fanda ndungu o noon min daranike ko heewi so awtade doginirɗi ndiyam ɗi ley Bamako o fuu ɓuuri miɗen jogi nanɗe jate doginirɗi ndiyam sappo e ɗiɗi kanɗi moƴƴinede ley ngallure Bamako miɗen jogi projet muɗum collecteur ngaji ɗiɗi cenkole e wowanka fuu ana gondi fuu jawdi mum heɓama golleji mum ana kaani fuɗɗude janvier 2020 ɗi doginirɗi mawɗi ndiyam sappo e ɗiɗi ana kaani moƴƴinede ley duuɓi joyyi garoji ɗi ana wawide ɓuytude tiɗala mawka fanda bonandaji ndiyam.
Pomme hakkunde kattibugu e kulikoro boni yo batte iwole asawere ƴaɓɓina nde pont one woni ɗatol gotol ngol sukaɓe lekkoye IPR kattibugu nortorto yaade jangdirde mabɓe e wi secrétaire général fedde sukaɓe lekkoye kati keƴaɓe lamɓe dukki aadi dawrude ɗum no yawiri keɗanna ko kanko Ali Maiga halni e téléphone Mariam Kamba Keita e dow faccitago Ousmane Dikko.
Gonga ya pont gonnoɗo taƴi ila keŋe batte toɓoji mawɗi ɗi ndiyam ɗan wardi e doole fa sanne ɗam heewi fa yetti métre ji jeegon mundu ɗum pont o so gonga ka yo yogo o pont o ni woni bonɗo heedi ñaama makko saɗaya kulikoro ndenno ana hawra e bange nan l'école o ƴaɓɓagol kamioji benɗi haɗama batte teddefu muɗum tiɗalano fu walana heedi mobilaji koyfuɗi kañu e motoji laamiɓe gaari ƴewde nokku o ɓe ɓami aadi du moƴƴintinde ko yaawi
toujours en phase étude quoi.
Aɗa mbawi nawtorade bembal whatsapp banggal ɓeydorade famadu kabaruji leydi Mali e heƴƴuji studio tamayi numéro o woni 77 01 58 01 77 01 58 01. imadraji bangal mu intingol lawi na kiddi tagal ko be darni di sukabe kay puditi tacugol lawul njahongul pom kay o mobile fuf wawata nawtarde pom o wardi bamako to katiton dun nonaka non tidal hakunde dental ngal e kanya gollobe e kanya lamkobe e tawde fuf wakar jun o kamaji kewdi ngoni kadaadi yabade yo wili yonki wonande ansugon kobe tiagal ko holita yontere jamine da wide feyo sidi wara huncanta hore kabaru milliard goto sefa woni ko bank mojo handi yaltinde bangal mudum mu ingol odo nukku latoto sababu pomtugol golleji sarne ngaji e demal anawara dubi jeddi ko odo nukku o na buni keddana ko hebani en kejado amen yusuf musa touré do fajtango ousmane diko e mi horam
feyo sidi warango anako hokkata yimbe fasane le demal maro le cercle ansongo o dubi handen non goremaka sababu mudum diku mano de itan 2006 pilinongo gallure godu boni fa waddani nokko o wade remede ndido jawdi wari e wattu mudum e wi kanko omaru kamara jubmino projet o
ce financement
ido alusataji di cete hore bangal feyo sidi war beda dum dun min kinoto kala imadraji bawdi
de l'aménagement
e wi jubina onon ndido jawdi faabato mu intinde nokurnde no yirra faawarde e daddo golleji tongide hen
l'objectif
fondamodo mo min tawtata wirunde bibe jalode e huntande hore kabaru ngure e le cercle o banque mondial darani alum sadaji odo projet o di fufno mbara milliard goto kalsi sefa
d'environ 1 milliard
dubi handen remobe seeda wonobe le feyngo e bawde muden mu inando nokuje de handen be jetti ko o projet warani be ko abba amadou touré o demo wonko sefiker demo
donc depuis pendant
la dou di fa jetti yo fa hande be don demo gonata fa po o yo do kebe dem ba dalla di kabar mu den no suni ban mo jall dan ki kabar mu dun mi la wi de ko yaran yeso sala jabi dun ketangal be do to
augmente inshallah
fe shi di wara wongo do nga hakkono mudi e ansongo yo kiloji joy yo wuro mu indira yimbe tapande kewde an gondi e remude maro isu musa touré ila sango mo studio tamani hebani en
nafa modo wonko rewbe region muti kebata e jagu liddi kecci kabe cultivide dum yata fi tiagal ti alaji kewdi keddan nako hebani en nelabe amen ousmane nyali buli oumar waygalu
jagabi walla debu
liddi amen di le mayo debu iwrata ni choran di awobe wakati ja tawan di nyoldi wajibi sina jorna wobe du chaadi dum way yottaade fa ton demmi nabatu ku chaala sigaus e bamoko
o jaago woni ko rewbe hewbe gatta do mopti do fasi tawa e be jogi tit alaji kewdi e rewbe cooma juude mobben
ni wariti bolot se ka jega kene barake
a wawa hibuden hunde fi sa wala golle goddo miden jogi tit alaji du no mi nabirta liddi amen di le kule godde sabide mi ngala bawde kanyi e mobilaji awobe kalis mabbe tan be andi fiso liddi ma nyoli wajum sa wir fitiki sina njoba nyamande de
wajum bi felti ki tasara
tit alaji be jogi di farde mabbe hebbinde di jogala be rewbe anake ba nafa do o golle dum wonno ko ousmane nyal buli hebbinde si jota mane iwdo e sevare
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengari e kabaru region aji amadi to santon le region segito boji modi goni di galurande hebbi asawere jabbinande noga ene lewru out ido to boji di millimetre uji chapani jagom goni go galurande dum woni ko holliti gollobe metuube bonandaji fuf taykaka denno e beltike sanne bangal mudum woni kambe demobe be Dosiga sutun karutal figol ballon robe ngal landini non action enfance pour tous de fête de Caritas Segou timi nyande aswere noga e nay leuru out ngal karutal ngal hawrintin non pelle jetti robe piobe ballon iwbe be duubi be le duubi sappo e jetti iwbe rubbe Segou Sikasso e Bamako fête de Sikasso bami odo kuko to gawotun ko buri chabantaton rewbe yibe menaka e gaw puddi nyande ala noga e jewlir out kawtal do kaldal hakunde bibe leedi fanda mudun woni facintinde ngarbe e ngal kabaru talkuru kawrangal e kanya kaldal ngal landini be ngal do kawtal woni ONG Grifa do faba onifam dun timinta kabaruji amen hande di ka fa hande yewtere na yeso